Do you trust
ngoja my 16 band ndio niko fast ka keep moto ka awanyoni kwa bit wanahitaji more optician ndio anakula moto kaka zungu the magician na play safe kwa game nikana nimeva condom na die green kwa game nikana roll na condo au nika coke na fanta ndio ali confirm in a new sensation for market nita alvaro wanilewa kuona bwana pill kan hizi siezi go down busy na pill kan muzi ambaye aliiba na nafinya na guilty hustler December, Mombasa holiday na kula samaki wa nono shark na papagashi randula sober kam katoliki kabla olikomino nimesota na mziki na nilayoka western union na spoon feeding na stenikana unkadeke supply ya nappy with your beaks na underwear I learning from 5 cachos at Tanzania lines ni nice kwa duka kando ya Britannia
fast na rehearse na rehearse na kwa fast to last na wa last to a fast ka unajitwa
One and brand new CDs ka condom dispenser si radio play kwa CD we sensor the day of the month weka tampon kwa kemfa na manda mwaga tadpole ku enter outcome three nyinyi ordinary miracle baby na hip hop ndio midwife of course na keep my rapper on course kumess na midlife crisis ama rapper of course complete intercourse certified kuwa na intercourse class na bump ka started to hit clit nigga siko complete rapper wako na need overall put na ki salary end of month
fast na fast to a last na wa last to a fast ka unajitrust basi toka fast ka unajitrust basi toka fast tunarihas na wa fast to a last wa last to a fast ka unajitrust basi drop cover ka unajitrust basi drop cover trust me kama raba mina weza bust vidonda zikitokea na kudischarge plus huku jams na viini zikijidispass mini mnasti paka mwenyewe na jidiscuss niki drop shit yangu toile uji flash iki touchdown makojo uji splash itabidi dirisha zisafishwe na mabrush no wanda kwa magazeti wana ni discuss wanikute backstage niki spit covers MCs are too much so wa stick to gas ukiribas na wagas too much nani king kwa irap mini ni second to none nani number one my fans wanafahamu vile nimehaso mina faku upunch bana nimekupa 10 change yangu ni punch yes napenda chapa jina langu kabiach
fast na rehearse track na rehearse na wa fast to a last na wa last to a fast ka unajitrust basi toka fast ka unajitrust basi toka fast fast na rehearse tuna rehearse na wa fast to a last wa last to a fast ka unajitrust basi drop kapa ka unajitrust basi drop
kapa ming shine natashinda jua nanga nishatua kwa rap nishamachua nishakuwa washajua kwa waezi nishtua bado niko on top niko gado psycho super mc marapa shadow opportunity ya kushine kitokea sijaijifunga nikishaweka zangu 16 tunakafunga ujuzi hata ukiheta unikuzi siezi hata yeah ka drive by na uzi take care uki fuck na cake boss nika kuchokoza nyuki weapon of choice ni 4-4 hama chichi zangu wanga zina bamba katichi come through wanga si west time kaa quickie meivana simbichi adrenaline rush ya make MCs hush mina hao ni mismatch juu niki dispatch contents za thoughts zangu itabaki wana scratch vichwa jua waniti na represent Nairobi yote hadi CBD kutoka namba 8 hadi area code ya D K-Force coming soon via CD
yeah fast na rehearse track na rehearse na wa fast to a last na wa last to a fast ka unajitrust basi toka fast ka unajitrust basi toka fast tuna rehearse tuna rehearse na wa fast to a last wa last to a fast ka unajitrust basi drop cover ka unajitrust basi drop cover
One, two, yeah.
Chambu wa beat kabla ni drop fast na please. Yeah. Inajua watu wengi wanangoja ni kose na smise. Yeah. Landa kwangu ni rare, ni tennis ola eclipse. Okay. Niko more fierce, ka the chosen one kwa make you. Na bus kanda, kwa wala na jishuku. Na hoteli za sana, kuna ubao ya rhyme huku. Okay. Na drop fast, daily leo kesho subsequent. Yeah. Kwa rap mi wana jitrust, ka airbags a bendy. Okay. Na wa shred up, wako in pieces, kanjiva. Yeah. Mini one of a kind, says rest in peace, ka Jesus. Yeah. Kunata kwa ni shida, writers blog say ish. Okay. Saizo mina drop shit na nika lines kwa tish. Mfala wanaingia vita ya bunduki na fish. Yeah. Masoja meshika marfiji na vitu kaa hizo. Bulletproof check na bust car cannon. Yeah. Mineji ya mipoa na malines mob car salon.
Fast, tunarihas, na wa fast to wa last, na wa last to wa fast. Ka unajitrust, basi soka fast. Ka unajitrust, basi soka fast. Fast, tunarihas, na wa fast to wa last to wa fast. Ka unajitrust,
basi drop kavas. Kimya, moja wa wanao jitrust. Mina jikinga, mchinja vina kafile sojo bust. Mini mchina lazima, tutakutana kwa vita. Sisi mlima, mimi mizinga, nyia mwezi pima si. Juini frontline ya maji, mjini ni C. West D, hadi C, South K na D. Kuspit hivi, wastahili BD. Battle ni baridi, mahazidi wamezidi. Na mapunchlines za wakidi. Hedi anatichi na yuko standard 3. Na bado haundi usema hip hop imedeli. Wana die beef na beef ni nyama bichi. Hawako ready kufa au kupona umaiti. Kutana kwa stiti kona. Je, we uko fiti. Liruko ibilisi ni study mob kuliko cheesy. Young cheesy ukimchanganya na mwizi. Kama risasi mob sumu likwa kwa mwizi.
Fast na riha, track na riha. Na wa fast to wa last, na wa last to wa fast. Ka unajitrust, basi soka fast. Ka unajitrust, basi soka fast. Fast na riha,
najitrust kama Christ na mabobo. Najitrust na wava kama kondom. Nasafiri kwenye giza kama popo. Mina bees ina beef na watoto. Najitrust ka Obama staji ficha ka Osama. East Lance mini baba kismart. Mini kama bismart. We kijana dispass mapanganga. Mister mini blanda uliza. Najulikana riswa mini gaga Inshaz, Ikolanga, Himta, Yavibanda, Bicham, na madara kutwa, kaumelala na jitrust, kupambana distance, barabara this time, natawanya bisha, kutawala sita, kudanganya Islam, sijahama. Na jitrust, nina mana, minister, kabalala munispai, natazama husika, kwenye drama, tetu, nimemada, je, huu ni ungwana, je, huu ni ungwana.
Fast na riha, track na riha, na wa fast to wa last, na wa last to wa fast. Ka unajitrust, basi soka fast. Ka unajitrust, basi soka fast. Fast na riha, track na riha, na wa fast to wa last, wa last to wa fast. Ka unajitrust, basi soka fast. Ka unajitrust, basi soka fast.
Ayo vitu na kujanazo, I'm die yonanga. Na roga nika kwa booth, niko na mic na mganga. Kawe ni hater, apao shike knife na panga. Juta jam nikipanga lines kwa stanza mini mea kwa rap CBD nategemea talent CBD root boy ever since nikwe standard 3 nilikuwa juu ya KCPE kwa rap ka uko tasty nimekam kwikwen na kawezani utaka kwa Ben ka Obama nimekam kuleta agents na kufuata ndoto yangu ya kuendesha rent new school entertainment CEO tikisha kichwa shake your body ni mimi bro ati ni nani you mean you don't know me ni u.b/kgb yeah
fast na riha track na riha na wa fast to wa last na wa last to wa fast ka unajitrust basi soka fast ka unajitrust basi soka fast fast na riha track na riha na wa fast to wa last to wa fast ka unajitrust basi soka fast ka unajitrust basi soka fast.